nitaumia, ajili na kupenda, ukiniacha nitaumbua. Oh mpenzi, usiniache nitaumia. My baby, sababu wendo furaha yangu.
Mpenzi,
usiniache nitaumia,
ajili na kupenda,
ukiniacha nitaumbua.
Ukitoka kwangu kaenda taira nana nitakufa. Najua watu wameongea sana uniache lakini, don't you go far away and leave me this way. Cause I wanna love you, hey. I'll never never leave you, nana. I really wanna feel you, hey. Deep inside me, oh. Sagalofu never never wala la la la. Ole kenza taira nana nana nana. Kubembeleza kama mtoto kwa jini wando wangu peke.
Mpenzi, usiniache nitaumia,
kwa jili na kupenda,
ukiniacha nitaumbua.
Oh mpenzi,
usiniache nitaumia.
My baby,
sababu wendo furaha yangu.
Mpenzi,
usiniache nitaumia,
kwa jili na kupenda, siku nitaruti takuleta ya zawadi. Umbo la kumaritati, good mama reti tati. Nikipatwa na marati, wende dawa jilifati. I don't know what to do, I don't know what to say, I don't know where to go. I love you, yes I do.
Mpenzi,
usiniache nitaumia,
kwa ajili na kupenda,
ukiniacha nitaumbua.
Oh mpenzi,
usiniache nitaumia.
My baby,
sababu wendo furaha yangu.
Mpenzi,
usiniache nitaumia,
kwa ajili na kupenda,
ukiniacha nitaumbua.
Oh mpenzi,
usiniache nitaumia.
My baby,
sababu wendo furaha yangu.
That's when you get to me and you forever. Promise me you'll never go and leave me alone, alone.
Binti wangu wa kibongo, watisa yangu ubongo. Sultani ama uongo, wakandosu na mfango.
I know love.